Beki gitondo gisusurutse mbega kayaga kiganje iwacu mbega ukuntu abantu baberewe uri wese aranezerewe agaciro niko mbona buri wese arakihawe u Rwanda n'amahoro mbega igihugu gitemba amata n'ubuki mbega ubucuruzi abanyamahanga Rwanda ndagukunda mubyeyi wanyibarutse
ureka twishime dutega amaboko dushimire Imana itanga amahoro abagabo basimbuke bivuge abagore nabo bavuze impundu
Tudafite amahoro ntitwarikira Iburasirazuba, Iburengerazuba Amajyepfo, Amajyaruguru Yari Kigali mu murwa U Rwanda rumeze neza we Mbega igihugu gitemba amata n'ubuki Mbega umucuruzi abanyamahanga Rwanda ndagukunda Mubyeyi wanyibarutse
Ureka twishime dutega amahoro